Kama danga ye. Ladha kama manga ye. Maraka bichika changa ye. Kawaka napitanga ye.
Apana, nigeuka subiri nikamua kwa chana.